chill your boy. Expedi so kuma pesa.
Why you start kuma pesa?
Lima, edo supo kwa chezo wa boda. Wasting all you do. Kinji life yote lutamaki. Mami, anga di movie ni reno kambia. Just hold ya boda kongo side. Miss West 92 chua. Alright, I want it from me need to let it cross. Kini as you see, Mungu mofele minini. Businessman, heko lolo kwangwe sorry abad. Kini mima mudile, Mungu mosule minini. Haka kiti titualu, amama wasting night is alright. Hey, lugwa nagakwa, hame chikinga titualu. Titualu, eh, harika wani moyo, hame chikinga titualu. Sekinga benya fo twalu ya mwana halimani feminine baba oh my west nine baba tukumbe pamoja my west nine halimani feminine baba oh my west nine baba wali asha to my god ya how let you get straight when I see my people in the challenge era mabalu ni tena fazi ama wapi leo tatiruki yo heyo akini vina liobeko hasidari kinga raki o ima fao kuworo hasemani wesi na ilukini vini banguzu ya haniku hasemani wesi na ilukini apazu Kampala ya haniku hasemani wesi na ilukini amsizo Amerika ya haniku kani hasemani wesi na leta basema vangu wakwadia Chadwaru, balu afuni jema vakwa West Nile, hata kofi Balu afuni jema vakwa Amande dibo, tinga mali lukia wemfedale Amalu ache danifo, aliorufo Asia mani ngani yote malu awi aliorufo West Nile, bama nzinga kimilefo Sengeleri metikiti, bama siki ngangunifo My West Nile, halima
Fire mojo mojo.